Resounds production. J Prince, alongside Boy Guardian.
Odiko, kote kile Mungu alianzisha ndani yangu atakamilisha. Wala kuna mtu yeyote yule ambaye atasimamisha. Akisema ninaweza, ninaweza, ninaweza kwa jina la Yesu. Alikuwa na ye Musa kwenye visa vya Fironi na Musa akashinda. Akisema ninaweza, ninaweza, ninaweza kwa jina la Yesu. Alikuwa na ye Musa kwenye visa vya Fironi na Musa akashinda.
Me, I listen to only Messiah higher. Here's my desire, I put him so higher. Like for you, Jesus, I'm number one. Let we celebrate, let it's a holiday. It's a holiday, happy celebrations. Like a holiday, feed determinations. Overcoming, lose the temptations. With a reason, cause the war for visions. Me no worry, worry, Satan is a loser. Time to the beauty, please, you wanna sing, sing. Everybody wanna damn feed it in. Meet me back again with some teaching.
Atakamilisha. Wala kuna mtu yeyote yule ambaye atasimamisha. Akisema ninaweza, ninaweza, ninaweza kwa jina la Yesu. Alikuwa na ye Musa kwenye visa vya Fironi na Musa akashinda. Akisema ninaweza, ninaweza, ninaweza kwa jina la Yesu. Alikuwa na ye Musa kwenye visa vya Fironi na Musa akashinda.
Nina raha moyoni, nishapendwa na dadi. Simuitaji mwingine, yendo na muitaga hani. Jalali dadi ncho kamilisha. Nipo na wewe nitaimba imba, 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 imba. Nitacheza, cheza, 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 cheza. Nitaimba, imba, 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 imba. Nitacheza, cheza, 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 cheza.
Chochote kile Mungu alianzisha ndani yangu atakamilisha. Wala kuna mtu yeyote yule ambaye atasimamisha. Akisema ninaweza, ninaweza, ninaweza kwa jina la Yesu. Alikuwa na ye Musa kwenye visa vya Fironi na Musa akashinda. Akisema ninaweza, ninaweza, ninaweza kwa jina la Yesu. Alikuwa na ye Musa kwenye visa vya Fironi na Musa akashinda.
Kwenye vita ulishinda na mi baba,
ulishinda na mimi.
Ukatuma mwanao baba
kwa ajili yangu mimi.
Father Lord, you know, set me free.
Can't explain how you make me feel.
Even though the devil is a liar,
yani Allah ni take me higher.
Umenipa mo, baraka ziko mo, wewe ndo msomo. Jesus, washa bonga mo, kuhusu maisha yangu, hizo vitu dogo.
Chochote kile Mungu alianzisha ndani yangu atakamilisha. Wala kuna mtu yeyote yule ambaye atasimamisha. Akisema ninaweza, ninaweza, ninaweza kwa jina la Yesu. Alikuwa na ye Musa kwenye visa vya Fironi.